zlatestmusic.com.
Kina YYY Coast 2017 production. Zai Sahara. Amutele Zephyra Story. Nikala Sina Juana. Nekupangali Leso. Neli.
Neli Leso.
Kono kikerezo kumina, wana moniku tezi kwa sifatela. Baba la pelle la va folle. Wali biso la chest 2017 production kina white coast. Family zomu likanaka kwa taxi I see you. All the DJs across the nation. Tukongo tu amana nongola swa. Mr. Mkeli when I see you. Wafata pana basi kwa liseli. Anilata. Mr. Aka kwa Ratsa. Mr. Kanyata kwa Rukuru FM. Kwa Joseph kwa Liambai. Mr. Sopa kwa Magati.